amazima ng'ebyomunda ebimunyumira tubitegeera.
Sagalo dabe, usaba we sumurule, orona. www.mp3ugandanmusic.com